Ricky. I catch it, Blacky Marie. Choki bila menifunza mkubwani, naomba unielewe, inamainuka jamani, nishaomba nipe ile michezo ukutani, nipe tungini le ni wakele majilani, nilivyoachwa ndo kapendwa tena, mimi na mwingine shasahau mazima, nilivyoachwa ndo kapendwa tena, mimi na mwingine shasahau mazima, nilivyoachwa ndo kapendwa tena. Sasa hau mazima mina sema baby nae chuma nae pesi nae nadamba nae baby nae chuma nae shepu mefanana na mama, mapenzi yako na unipa habana, uwe mzuri wana we mzuri sana, uwe mzuri mzuri wana uwe mzuri mefanana na mama. Hey! Misi choki bila we menifunza kubwani, naomba unielewe, ina mainuka jamani, nisha omba nipe ile michezo ukutani, nipe tungini le ni wakele majilani. Hakitoka mama yangu ndo wewe kipenzi unaifatia, na kupenda kwa sawi maidia. Isikufiti sitaki unogopea, niwe na wewe sitaki kunidanganya. Mkucheza unaweza, kulenga unaweza, kucheza unaweza.
M Records.